This music.
An illusion. Part of that front leg of people. Fita kalefoni fiti lefa So milelo ya mina ye maso ya ikoni Kuni wisa kapa kuni zwafisa ni fitile Moni mwale kulini tofita fa Mini ena mulimu kasivili hakoni kumilumeleza Kakulini ena uninyandezi kulini tofita fa So wakone akutani milelo ya mina Kondo amuna kupeta milelo ya mina Kakuli ya kina kimulimu ya nifuyozi So
Kaneni yandela